Tuna tasalima, tuna salavata, hai kozimika, ilenor, hai kozimika, tuna tasalima. Bele dunia ye me kuwa nura yako, bele dunia ye me kuwa nura yako, bada dunia na tena nura chako, bada dunia na tena nura chako, iko pamoja na ile nura kwako, tuna tasalima. Iko pamoja na ile nura kwako, tuna tasalima. Tuna salavata, hai kuzimika, ile nur, hai kuzimika, tuna tasalima. Tangu dunia vile adui yako, wamependa kuzimisha ni nur chako, wamepoteza ni bure mbele nguvu zako, tuna tasalima. Wamepoteza ni bure mbele nguvu zako, tuna tasalima, tuna salavata, hai kuzimika, ile nur, hai kuzimika, tuna tasalima. Imeteremka jua Ibrahim, imeteremka jua Ibrahim, khalilani yako tena Ismail, wamepewa na heshima vile imamata, tuna tasalima, tuna salavata, hai kuzimika, ile nur, hai kuzimika, tuna tasalima. Ile ni nura imepewa Ahmad, ile ni nura imepewa Ahmad, sallallahu wa sallam mtume Muhammad, sallallahu wa sallam mtume Muhammad, dani ya nyota ya kutub Ahmad, tuna tasalima. Dani ya nyota ya kutub Ahmad, tuna tasalima. Tuna salavata, hai kuzimika, ile nur, hai kuzimika, tuna tasalima.